That nigga shirts.
Zayjams.com premier.
Bato pour SOT. SOT. Yes I. Yes I. Dem le two of way jack comme ara em bratski. Bratski. Wavy ok. Wavy ok. Freestyle yamu udo. Tim tabilizo. Et la team boxa. Team boxa. Wa VS. Bose nigga. 4915. A wa tum papa kwacha. Aba non je black video. Jazana we know. Ni kweshe ni makimba shabo. Mufi mito fiabo. Gabati vali pute batali. Muneta batele la kwebe nendi chaume. Deja witi na menshi tune nenda chaume. Evi juti bato kwiza na uputika. Ameno pampa kanyamolu kwiza na upatika.
Hey, mwachi, wadishofo ya mani. Chukuli mfwana fe kukuna haba nukai ya pa mani. Hey, wanchukuli mfwana fe na kukuna mani maja hii. Numba bada bai chi, chukuli tsefu ya mani. Chukuli apoi da bada chute. Imuwa bambuwa sikilesi. Imuwa vilesi, mwamu na te. Hey, hapa chenu mkini.
Inena bana bobonze tapaba nebonshako. Uzanga kwenda bonze wagonja nebonshiyako. Tobana bluto manish tondonganya pona bwino. Leta jamas pongwe to bobike pona bwino. Inenda bandesha, chefila mada bandisha. Nivaka tabandesha, love potion tabandisha. Bagai balandesha, nzale pide balandesha. Elapo kwende shako, bushe nanyo kwende shango. Nene ni wafi koko, lelo bushe buda ni wafi koko. Inani wafi koko, mutanfina zambi wafi koko. Foti muni topu, balesha kuya ponya. Yali shanta niko saima, lesha kuya ponya. Nyantamo, ibikepo, shantamo, ibekepo. Tandarila omsi, chibala bala. Haikona na mafaka kwesu, chibala bala. Uli shishete mundu umbi beta shemzi. Nkane kuwa posi, kubantu ine beta shemzi. Ara emu pamwela, boss, let's. Wana makungu, shimula vaniga sifo kuno fundu.
Shimo zeze wadi.
Dati levo pojis, laka. Junior wana simi kuibo tololo mushanga. Dati nigga choice BSC. Obula lishela wawelo 4915. Ama boss wa kuchipan. Boss cast Joseph. Cast Junior by C. Young cast Steph. Commander wanu beta pingi wa Ali. Commander Nicola Stepulu bulibali. Tunchela wawelo. Swiss gonna.
Filimba.